kmusicpromos.com.
Shama lover. Tiak.
I found love in a hopeless place. Malo si baize, malo afni. You gave me love and you made me a brand new girl.
Zamaya,
ah, 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 moku zamaya.
Nifumani lila to moku zamaya.
Nifumani lila to moku zamaya.
Monati wali la to leki womutuna.
Oh yes.
Monati wali la to leki womutuna.
Monati wali la to leki womutuna. Monati wali la to leki womutuna.
Monati wali la to leki womutuna. Monati wali la to leki womutuna.
Monati wali la to leki womutuna. Monati wali la to leki womutuna.
Sati tike mufebu. Moment of love, ndanda lile kumkwesu kulia kuma. Wakuchipata na kukwali wempini ma. Nejinga na show bali shite mwa. Fast forward to mchungulu mboy zebele. Tue mwona kwe fialu. From blue gums to a feature pa koko mboy zebele. Hey, kelo wangaliko na tiwe mwitane. Aposhe koma mwine. She came looking nice popopo. Like a star jebele sema. Damu kwete komu nenu. Aisa seka ati awa pandineka. But I have a friend, ne Elizabeth. Though we go a lease, njebele sema please. Muli shile poko, we still have time. Kela lila 24, by samu tumi na lease. Vela kuno, wafuna wakuone kwa walendo kuno. And then she goes like, nilipa duty kupeta uke. The next 30 minutes, uko ningafike. Though she never showed up, njebele it's okay. Tizamu tenda lila maino kunyumba kwa geti yako.
Nifumani lila to mwaku zamaya.
Ah, 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 mwaku zamaya.
Nifumani lila to mwaku zamaya.
Nifumani lila to mwaku zamaya.
Monati wali la to leki womutuna.
Oh yes.
Monati wali la to leki womutuna.
Monati wali la to leki womutuna. Monati wali la to leki womutuna.
Monati wali la to leki womutuna. Monati wali la to leki womutuna.
Monati wali la to leki womutuna. Monati wali la to leki womutuna.
Okay, bantu bakumana muzizila zosiana. Bina fama love fiambila kufana. Nilikona mango zai. Fama love vinambila mubasi. Apa piti kamba ni Mr. and Mrs. Ama kwao adi wanina kuchiji. Ama kwao hama Facebook page. Bina niku market po indi kula veji. Ni love biza mungu doa na chibum. Nino saachi wa shali langa kum. Estaba ya kupota ya utwala fake. Na miti ya ku reality check. Check.
I'm gonna hold on to you, baby.
Hold on to you, baby.
Go find a love for day, go find a life. Carry your kids for you, baby.
Carry your kids for you, baby.
I'm gonna be the that you're looking for. I'm gonna hold on to you, baby.
I'm gonna hold on to you,
go find a love for day, let day, let. Carry your kids for you, baby.
Carry your kids for you, baby.
I'm gonna be the rip that you're looking for.
Monati wali la tole ki womutuna.
Oh yes.
Monati wali la tole ki womutuna.
Monati wali la tole ki womutuna. Monati wali la tole ki womutuna.
Monati wali la tole ki womutuna. Monati wali la tole ki womutuna.
Monati wali la tole ki womutuna. Monati wali la tole ki womutuna.
You will be there.
When I need somebody to
be there for me.
You know me, Atishani, Wano Molosa, Nakoya Hamidi, Tiak.
Big ups to IP Books, the Africa, Mega Beats.